Ooh, let me just get straight, I'm dreaming.
Yeah. Well, ooh, yeah. It's Tinga. Yeah. Well. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Yeah.
Black Genghis.
Oh, yeah. Baby. Mtiri wangu. Baby. Fura yangu anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu kucheza na mimi tu. Anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu kucheza na mimi tu. Macho anaomba uzuri usombe akikutazama, kwa miguu miwili ndo nishazama. Mtoto amebarikiwa yo maunyama unyama. Na kama bato vigogo alishanichoka tutoka zama. Mtoto kiuno na shingo mtanila wama. Atamlete figisu na yendo mama la mama. Mbiche mtoto ana ulaini wa mgongo, kama na mla samaki kamongo. Wakama tuko mbele kumbe bongo. Oya, acha ubishe, usinilete story za manifongo. Eti ya inaga ushemeji ni uongo. Oya mama mtu kuchiti so mchongo. Yeah. Kumbuka tulikotoka ni wapi, na tulikotoka tumefanya mangapi. Baby, chondo situpange kama mishkaki. Ukichoka kuenjoy zenji twende Masaki. Baby, msiri wangu. Baby, furaha yangu. Anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu kucheza na mimi tu. Anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kucheza na mimi.
I know you in the mood. Girl, you got that juice. And every time you move, it's like you got nothing to lose. Tabu bila kukona tutaftani. Kila ukikatiza kona nitafrani. Unanisafisha nyota kichelewa unangoja. Shetani ananikosa tumaskani. Cause you's a bad guy, me a bad man. Me na we forever, we running the dark slam. Tufanye like we finna go do it for the last time. Upending kiwa soft, tunapenda punchlines.
Yeah.
Bad girl, you made me take a risk. I'm no terrorist. Shoot my shot, leave it in, give me melanin. When you bend the money, make you wetter than riverbanks. You don't really need to think again. Kumbuka tulikotoka ni wapi, na tulikotoka tumefanya mangapi. Yeah. Chondo situpange kama mishkaki. Ukichoka kwenjo izenti twende Masaki. Cause you know you mind.
Baby, msiri wangu. Baby, furaha yangu. Anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu kucheza na mimi tu. Anapenda kuhu kuongea na mimi, kucheka na mimi. Anapenda kuhu
kucheza
na mimi.
Cheza.
Ah, yeah.